Zambiakcharo.com.
Naimi.
Elwenji. Ereskai door. Naina. Wasana nali pompa tachumbo na chinali wasirima. Kushanja fena shanja ndikati shogwema. Tuma biu business tai wataima. Kosa nkose tui fishana kubwema. Tai wataima. Taima. Tai wataima. Taima. Icho skinny that's better nacho. Tai wataima. Icho better nacho. Tai wataima. Icho skinny that's better nacho. Tai wataima. Icho better nacho. Tai wataima. Lelo ni mailo mailo atirelo. Kuwe matu wa shaka pone na lelo. Pine na idea tanga tanga nguile. Kuno tatulila tulila tui tuile. Adisha ni pama sizone pona aba. Wilangulu kabrono vuseba fikaba. Aba tawatave mabalikaba aba. Limbinga litaba kusho kwa buletaba. Sigiri tipantulo kuniwe mwine. Na loteria makuwe ni sona riba pachane. Wasanga na ripompa kufidisho kene. Na saini ya kumwena koni kene timwene. Wasanga na ripompa tachumbo na chinali wasirima. Kushanja fena shanja ndika tishogwema. Tuma biu business tai wataima. Kosa nkose tui fishana kubwema. Tai wataima. Taima. Tai wataima. Taima. Icho skinny that's
my name.
Icho better nato, icho better nato. Icho skinny that's
my name. Pade shokola pakili abandi kati. Fukamburi. Waisanga yari terelo butushi pobatu. Waisanga yari perera. Ine. Taiwa. Maiwa. Iyandi kaya. Ime ule fuk taiwa. 365. Shibore cafe. The baza. Nanyo minyo na neboga de. The balansa. No size. My number. Kare number. Tamba. Temu bamba. Temu bamba. Makapa. Makapa maka. Kosa nkosi. Azekai iwa makaka. Kosa yo kosu. Kakaseka kakuromu. Beta fentose. Mukaseka kakuromu. Beta fentose. Wasana nani kose.
Kushanja to my bill business kosang
dem tejuriti
taima taima. Icho skinny that's better nacho.
Dai watai.
Icho better nacho, icho better nacho.
Dai watai.
Icho skinny that's better nacho.
Dai watai.
Icho better nacho, icho better nacho.
Yeah.
Star Wizzy hashtag. Vashkiris, Buffalo Six, Commander Timothy, More Fire, Atishani, Shimpanabo, Ela Kaskumu Drive, Tony Bravo, Vapati, Ela Commander Uno, Vashimuiche, Itabo Meja, Umupambe Devdora, Itchikiniga Chikiniga, Keo Keo Si Kampan, Ela Kapteni Wera, Viper Kush, na kopala.
Zedwap.com.
Itchibede na tchibede na tcho. Kale kale, jeswag pa firimba.